Show, naso, feel as far. If flow and rule munta, get kumun munta, get munta. She's a rule munta, feel as far. If flow and rule munta, get kumun munta, get munta. She's a rule munta. She's a rule stuff among the lilies of Lila, man from Lilo. Men's tracking a minute, you don't believe it a minute. I'm a gama yashelela, mina soze angpelela. Ngihlala ngicaba nganjalo, nalo mlomo uvelele. Ngihlala ngicingide julile, ngicinga ngicingise mfundeni. Julile ngibonile, ngibukile, ngivukile. Nina ningimisi mina, ngiphethe amandla enkabi. Maungene tracking nami, phela mele wazi ukuthi sewubhekane nenye inkabi engadlali. Unless ufuna kuvuka off track agcibile u-X. Ngihow training, ngishiso go propane, bemi cocaine. No man, I said it from the vein. Ngihow training, ngishiso go propane, bemi cocaine. No man, I said it from the vein. Fear as five, if flow and rule umuntu, akekho omunye umuntu, angena umuntu. Shiso kudlula umuntu, fear as five. If flow and rule umuntu, akekho omunye umuntu, angena umuntu. Shiso kudlula umuntu. Angijimi ngiyagegela, ngidinga udokotela. Iflow ephuza kuphela, ngikhiphe acapella. Ngekhwela la kimi, ngiyakutshela la kimi uyaphela. Bheka mamela, lutho, pitch black afro. I-icon yami lapho, pitch black afro. Fear as five, iflow endlula umuntu, akekho omunye umuntu, angena umuntu. Shisa ukudlula umuntu, fear as five. Iflow endlula umuntu, akekho omunye umuntu, angena umuntu. Shisa ukudlula.